Kani ba? Tega sani kutoka alu. Shetani ye mkuja kwanza mara moja. Kuna jambo minataka tuseme. Lipe japo ataka dakika kamoja. Tuonge. Shetani ye mkuja kwanza mara moja. Kuna jambo minataka tuseme. Lipe japo ataka dakika kamoja. Tuonge. Dunia ina majanga, dunia ina vita, dunia ina njaa. Dunia mechafuka, inanuka, inalana. In case you don't know, ni wewe tu ndo sababu ku. In case you don't know, ni wewe tu ndo sababu ku. Unatuponza.